Ulalele wabuthi ithengiswa kile kwethu. Ah, ithengiswa kile. Eh, ziyakhala manje kube.
Ayi ngiyabona ulalele.
Ibuza umnyaka manje. Ibuza umnyaka kwana.
Uyayayini lapho sobekeze khona.
Now we are going to live in your life.